I na kueleza kweli na with the soldier alongside kiss the dinner trigger and your heavy G
omedai sana tuwape muziki kine what my haters na marafiki kwenye fani situale taram nje paka ndani kama vile superstar omedai sana tuwape muziki kine what my haters na marafiki kwenye fani situale taram
First time lipo anza mziki Nekutana na mengi sana Na wengine marafiki Wanotaka kunirudisha nyuma Na mshukuru mwenyezi Pole pole mbena zidi songea Hata waseme vipi Sinto jali mtazidi kuchotea
Tena kwa sana
Kwenye fani ya mziki I say Ya itaji moyo Lazima jitole I say Kwa wako moyo Japo kwa game ni ngumu sana Siwezi kukata tamaa Nitazidi kujituma Nine mani kule nitafika
Omedai sana tuwape muziki Kine both my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Nje paka ndani kama vile superstar Omedai sana tuwape muziki Kine both my haters
Sikia, siki ni game na shiriki Na wengi mashabiki wanafiki sipokwe marafiki Napenda hip hop ziki umetulia Kwenye game ni metulia sikia pini na kupatia Wanatani kunibania ndo mziki ntawachia Bisho, weza nifatia batwezi fikia njia na zopitia Wanaposikia nafanya mziki wanazaleta uwasama Mbona mwezi wa mtazama huku wa kizama Wengi walisha kwama kwenye mile za kizama Shidi wangu kiobama, kifo chao kiosama Beli game na sababu, leka kinda za tirabu Ama zilizopenda humziki wa kine babu Kuflos o ni tabu, azidi kuflow Nikila ikrabu, nikwe mara zaide nara Lakini siwa babeli, wanoniika wanafeli Mire mjukua makaveli, ukweli na wateli Sinichagua mziki ni mziku menichagua So nazidi tanua hip hop nishabua Chopu nilema ni lembe lake We take over kwenye fun, watake wasitake I love the music
Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Nje paka ndani kama vile superstar Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Nje paka ndani kama vile superstar
Bring the mic, check it, bring the mic Nikupashe hali ukisikia unabaki umeti Wali to the round, the round Wakadai kutusa how Sasa nazama snobbit ya tutu na madam Sina will, but naweza kubattle Tulia hizi rhymes, don't mejifunza kuhustle Kila siku, na rise kwenye ladha Na bila test, uwezi kupata utamu wa izi ladha
Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Nje paka ndani kama vile superstar Omedai sana tuwape muziki
Call me machete, still riding with the rap You see my bestie, in between I fill the gaps Unico sete, mada na panchi izo bags Gumi tele na wakata kama tiketi bila fair kwenye bus stop Rapping kama painting na mi trigger ndo Picasso Tekin na zama deep, mindo bull ka Chicago Wakitaka tumange beef, wambi Fox niko nazo Nigga mindo captain vute nyavu yu ya boti hapa punchline si chache Naweza kujaza lori cause I got the heart of a king and blood of a slave Rapa na chapa marapa ndo next time I behave Gemu ni gumu kama kipaji unacho bila pesa Tena kwa redu bonge kwa na pesa juu ya meza Mtoto kama ni gado na mpasifa ntani ya mgado Wenda ni pita makapela minta fly zaida binos Na bust kill rhyme nigga Na sina time ya kutank na madraft niggas Juwa na iga tight on the mic nigga I'm getting bigger Let me show them how we do it Kila mida ho
Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Nje paka ndani kama vile superstar Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Nje paka ndani kama vile superstar Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani situa leta round Paka ndani kama vile superstar Omedai sana tuwape muziki Kine worth my haters na marafiki Kwenye fani mpaka ndani kama vile superstar.
Okay, tayari ushajua Chiku Eddie, Wizzy the Hood Soldier, alongside Cheese and D, na Trigger Steezy, producer Heavy G, One Bad One Production. Uh-oh.